Ochiluvialuvia chakwana. Elicia, kwenda endo lyava kwa vita olomeke. Varameu, vakokela ochipepi la Elicia havokwata. Kwenje eye wali kutirila kusuku hati, hupinga omanuava lakwatiwe lupeke. Vonjanje yacho mwele, aswalali osi katelene okumona chimwe. Elicia wanda kokwavo, kwenje wapopia hati, mwami, ochondu songuli komunu ukasilo kusanda. Elicia wasongwila alume vosi toke ko Samaria, kombala yo Isaleli. Tuli wapitila oko, Elicia wali kutilila vali kusuku lokupopia hati, a Yehova, patulula ova soma nuava, ochova mole. Noke vasulia, vali mbuka okuti vakalavo feka yovanyali vavo. Soma yava Isaleli, wayongwile okuvaipa, kwai Elicia wapopia la yehati, vatumbikila okulia lovava, havali havanywi, ocho vande kuchime chavo. Suku ya Elicia wavelapo kuti unyali chisule. Vondaka ya ye, suku watu andeleka okuti, katufe tulwinya ovanyali vetu, momo suku wapopia hati, okuyambula kwange, hame fetulwinya. Suku wapopia vohati, nda unyali wove okasilonjala ulisa. Nda okasilenyona unywisa.